Festa.
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 DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa. DJ Festa. The big man.
Nimeguzwa mbahari, na kautamu flani, na kama ni wewe, ongeza paka nilewe. Ulaivwa bahari, mamba, kautamu flani, kautamu flani.
This is a big sound.
Ikini pande wezi shuka, shuka. Ikito wezi ruka, ruka. Kutoka iweze kani, hani. Kwangu ni kwa konda, hani. Ata ufungwe shuka, shuka. Wakushuke matuta, tuta. Na kwone yanga mbali. Mimi ndo mwenye mali. Nataka tabibu anitibu, jumwalimu, anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Ona majaribu, ya usiku, unainama. Sina nguvu, wenzako sina hali, hali, hali. Usiende mbali, mbali.
Festa.
Nimeguzwa mahali, na kautamu flani. Kama ni wewe, ongeza paka nilewe. Tulivwa bahari, kautamu flani. Na kama ni wewe, ongeza paka nilewe.
Chagua wewe, wewe uwe wangu. Mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Just for me. Usalinga ilirisheri. Nazo kuka kotiko.
your love, baby. I'll do anything just to make you happy.
Hey, hey, hello, ma. Like, time na kuangalia usoni ma sio kama tukausane na kusema ulimu mao nafanya nkose kine na ingawa moyo hautaki uweke tena wazo kichwani linabi
kukweleza
ila bibi vibaya ukiniji
bembeleza
na isi jui bembeleza utakatala fami utanumiza kidesign na kuangalia usoni ma kuna signs ya kuita kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze mikusema hapo nafanya ni jonde
nitashinda
hapo nafanya ntamke
nakupenda
ilo unachojibu mdomoni ni tofauti na usemacho machoni we dada mi unaniumiza we dada sijamaliza uona kata simu please usikate ma
hey hey hello ma
siwezi ishi. Wako misi yombishi wanapiga misele kila mara, wanatimu wa mavumbi sisi twala, wanataka mapinduzi na mapinduza wayawezi. Sana hata wiku ninaoka nisina roho ya chuma,
kusi sije na jamii misolemba, najisi na mimi nisije kwacha wewe solemba.
Tende bali na mimi,
mani bado na kupenda.
Usiondoke bali na mimi,
mtangazaji kati ya wimbo usiweke jingo, nimetunga rasmi kwa mtu aliyesingo.
What you wanna kupenda?
Kupenda.
Yellow dunia. Mekiwa madawa, sezi kuwata. Kila malu nenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, miata simjui. Mime kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kuwazo, kuteka krudi nimeifungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After hiyo, tesiami ni badu zenambie.
Mla kuwaga kwa heri nami nakutakia la heri kukupenda msiwezi jamani mpenzi kwa heri nakuaga mi kwa heri nami nakutakia la heri kukupenda msiwezi jamani mpenzi kwa heri nakuaga mi kwa heri nami nakutakia la heri kukupenda msiwezi jamani mpenzi kwa heri nakuaga mi kwa heri kutakia laheri kukupenda misi wezi jamani mpenzi kwa heri.
Another one for the lady. South is all.
Yeah, yeah baby. Touch me baby.
Festa.
Tulipo kuwa Brahimo ulisema umeninoki nikakusenti kwa Odijo. Tukaingia seko adolezi kanipanda nikakutuzi kwenye basta yei. Tukaingia kambo nikasema na kupenda ukasema unasoma bado na kuona daily. Looking fly, not to feel even more. Ooh, I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
Bado wa ni yule yule, bado na ku feel baby vile vile. Bado wa ni yule yule, bado na ku feel baby vile vile. Ukiwa mali na konda sana, nikikuona ninapaga. Bado wa ni yule yule, bado na ku feel baby vile vile.
Lazizi wangu we zawadi nono kutoka mbinguni nakuwaza my baby
nakuwaza my baby
nikikuwaza usiku silali nikikuona na wengine nashikwa na wivu naomba unipe namba yako nikuvutie waya nikupeleke Java tunywe kahawa tukizupa dupa dupa.
It's been a really long time tangu nikuvutie. I only called today but I think about you every day. Najua nilichoma yeah I take the blame. You tangu iyo day I've never been the same. Find me at B&D of late kila weekend. Nimekosa na wengi lakini sisi I'm regretting. I know you know me well usikate juniko mlevi. Please don't hang up on me niache niseme ukweli.
I've been upset cause no one loves me better. Ata wanipende aje na wapenda shingo upande. I know you're upset cause no one loves you better. Ata wakupende aje utahepa someday.
I'm not stalking you niliona umepost pictures are cost. Your new man doing the most. You seem happy, you seem so happy. Call to let you know I'm taken but available for you.
Faster.
Bestie, bestie, when you dish your phone. Cause you don't understand what the hell is going on. Killing money reminds me I'm alone. Oh, I need to to call her now. She needs to know what's in my heart. Oh, oh, oh.
I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapendo shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapendo shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Ata wakupende aje, utahepa someday.
Songea karibu mpenzi, nieleze kinaga ubaga jinsi unavyonienzi.
Festa, the big man.
Songea karibu mpenzi, nieleze kinaga ubaga unavyonienzi, nami sija kamna ubaya. Me really dig your style, make a regional if I your smile. No, I'd run an extra mile for your love, baby, for your love. Go, I need up all night if you want it. My love, I can play your wife and pay you your children. My love, I'm addicted. I've been losing myself for a decade. Hard to what to see me early in the morning. It burn me bright, it burn me bright with desire. It burn me bright with desire. Give me your love all day. I will reciprocate all night. Make you want to relocate. Script you an original. I won't beg you. Mpenzi come to hit the road and the highway. Give it all life for you. For your love. Go, I need up all night if you want me. My love. I can play your wife and pay you your children. My love. We getting married on Tuesday. So any piggy, it burn me bright with desire. It burn me bright. It burn me bright with desire. Go down.
This is Handbook Sam.
Who knew that I'd be standing right here with you?
That I'll be doing this like we do. Who knew?
Faster.
Cause we are complicated, kama hesabu. Maswali mengi bila jawabu. I've been thinking and I got no clue. I'm trying to see it from your point of view.
Now when the world around me don't make sense, you put your hands around me like a necklace. I put nobody over you. I give you me, you give me all of you.
I choose you.
Don't ever walk away. And I choose you. I don't ever want to lose.
You can't take your pretty eyes away from me. It's not that I don't wanna stay, but every time you come too close, I move away. I wanna believe in everything that you say, cause it sounds so good. But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know.
Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you.
First time I never seen love like this before. Couldn't miss one why.
Boom, boom, glide.
Picture perfect. Yani wangu na mini wake. I love how we love in silence. Watango your son. Yani wangu na mini wake. I love how we love in silence. Watangoja sana tuwachane. Baby slow down the motion. In my heart you the cause the commotion. While I nani wendi mengoja. I wanna stick to your program. Baby slow down the motion. In my heart you the cause the commotion. While I nani wendi mengoja.
wanna give you loving all night. Hakuna kwanga special. Kwanza ukifunga leso unaniacha kwa mateso. Jesu, Jesu, mtoto ni marembo. Oneni, she's my angel. Hakiniacha ni mateso. Jesu, Jesu,
I know you are meant for
you
me.
You were meant for me.
I was meant for you.
I was meant for you.
This is what it feels to find true love. I know you are meant for
you
me.
You were meant for me.
I was meant for
I
you.
I was meant for you.
This is what it feels to find true love.
Jina mapya
Fester.
Kila moja menipa wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya. Kila kona menipa wananitaki.
The big man.
Oh, paswa kichwa. Ora.
You do like that. I'm too small, dada. You seduce me like what I hear. What I hear. Don't do like that. Too small, dada. You seduce me like what I am. What I am.
Najua kupenda. Nagama vumba. Nakama unataka. They call me Kiba rockstar. Rockstar. Na malinga mapya. Kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa. Nina mandinga mapya. Kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa.
Ora. Don't do like that. I'm too small, dada. You seduce me like what I hear. What I hear. Don't do like that. I'm too small, dada. You seduce me like what I hear. What I hear.
Yep. You know me, girl. I go by the name of
Fester.
Unstoppable. Water.
Bamba, bamba. Laira, laira, bamba. Despacito. Despacito. Cheza kidogo. Zungusha kiuno. Chapo.
Girl, I think you look so good in my oversized t-shirt. Is it pink or is it blue? Ukitaka weitisha. All your life misunderstood. Iyo yote ni maisha. Now they wishing they were you. Dancing in my t-shirt.
Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body.
Move your body, get closer. Morning baby, looking sexy in my boxer. Sijana siku tulikesha. Izo beshi na rumia mwenye taosha. Bounce that bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry, any chance umepata. Bust down, don't stop, show off. Washa kimoja basi baby, ndo to take off.
Don't take it off, I like how you moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you. Yeah, you don't feel like talking. Ooh, you take it down low. Bring that back, I wanna see some more. Yeah, you know you look so fine, so fine. I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
I like it how you move this ass. Inside my Gucci shirt. Minajua ukidunga utarudisha. Baby girl you moving fast. Ni movie. Nguo zako ziko keto lisha moving. Na misi jui aausha kuwa rumi. Unakuanga roju. French kisses I'm only telling you bonjour.
I like the way you move too fast. Come baby come we can take it slower. If you like it don't make it fast. If I don't baby come I don't want this over. Your body on me. Come baby come show me how you play. We can go down night in today. You don't wanna leave baby that's okay. Like
ready or not, here we go. Baby please don't you leave me. Tell me you're not, tell me you go. I don't wanna live like this, no.
Move your body, move your body. Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized
t-shirt, baby. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt.
Get you down, though. With a smile, make you know the frown, though. Say no one can put you down, though. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. Be good, win, win, win. You don't know like not them, do.
Show for sure. Feel the flow. Your fire DJ Festa in it. Until the next one, next Saturday, same time, same place, same DJ. And of course, as usual, different clubs. Enjoy your weekend. Enjoy your day. Adios.